atamanyi olwo ne balowoosa kikyejo kye kintawanya ndowolereza ebirowoozo byokumu okumu eyo gyolaze olinaani ero litotya nenenyamira nzenna nenyiga kuba makumi nsinga I wanna let you know to the blessing. Let's watch the leaves fall. Let's smell the blossoming flowers. We can fly away, just the two of us, somewhere far away. Or we can make memories. We can make memories.
Jagalambera, 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 Jagalambera.